siko club niko pale kanisani. Na pia nimekuja na jirani. Na ameniambia ka story flani ya vile amejam na story ya serikali. Akasema wasiasa ni waongo, hawasaidii watu isipokuwa yule Sonko. Nikasema usitegemee watu, watakukanyagia na kwani we ni kiatu. Kwangu ni kutegemea Mungu, ndio ukiendelea wanasikianga machungu. Na mimi nasema meza dawa basi, juu Yesu ndio amenipatia hii nafasi. Na mimi namfanyia makazi safi, peleka machuki malichafu katikati. Na wale wametoka kule ghetto, jua tu you got too much potential. You got too much potential. Africa, you got too much potential. Dig this instrumental. Success is not accidental. Sister, you got too much potential. Huu tamaa sikuchezee mental. Si kila mtu anakuonyesha dental. Anajua success si kitu accidental. Ni Mungu alinipatia kazi, kuhepa nikajipata kwa tumbo ya samaki. Kama daddy yoa nikalia Mola mbona. Kaniuliza
son, kwani umekuwa Jonah?
Ndio maana nimerudi kwenye mziki. Nasikia kuna watu lakini flow hazifiki. Hati wako jikoni lakini o hazipiki. Na bambu umepotelea wapi o usikiki? Na mimi nasema mafaya zichomwe, mapepo zitoke, shetani agongwe. Watu wasirogwe na mbele tusonge. Wakiuliza swali, kwani bambu umedistract shetani? Ndio watu watoke ndani ya ghetto, hapa mpaka Soweto. Echo, wote watoke ndani ya ghetto, hapa mpaka Majengo, hadi mzee wa mapengo. Let go. You got too much potential. Africa, you got too much potential. Dig this instrumental. Success is not accidental. Sister, you got too much potential. Huu tamaa sikuchezee mental. Si kila mtu anakuonyesha dental. Anajua success si kitu accidental. Nairobi, you got
too much potential.
Islando,
too much potential.
Dando,
too much potential.
Adisao,
too much potential.
Costo,
too much potential.
Kisumu, do I say
too much potential?
Paka LD,
too much potential.
Na Moranga,
too much potential.
Si Afrika tunaenda mbali sana, watake wasitake badai tutaona. Na wageugeu wakikosana, si tunasonga mbele baba salimia. Na mimi sina time na maheta, panda mbegu sahi utazivuna maleta. Na Mungu watakupatia mali, paka mashetani wenye watakubali.
You got too much potential. Africa, you got too much potential. Dig this instrumental. Success is not accidental. Sister, you got too much potential. Huu tamaa sikuchezee mental. Si kila mtu anakuonyesha dental. Anajua success si kitu accidental.